mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii. Ah he, rusha mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii. Asante leo hii, kwa Mungu wetu si. Japo shida ni nyingi, ni laki tuko hii. Wangapi wamekufa, wametutangulia. Wangapi wanazikwa, je wangapi wanalia. Nasema leo leo, jipambe sasa hii. Kesho kifo inakuja, ishi kesho sasa hii. Mwanga vitu sahizi, kata maji sahizi. Fanya mambo sahizi, jo kesho haitabiriki. Vinywaji kwenye hewa, mikono kwenye hewa. Luka kama umepewa, kituka luka lewa. Leho ndo yetu sisi, kesho sigaraji. Kesho kifo inakuja, tuji bambe sasa hii. Ah he, rusha mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii. Ah he, rusha mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii. Kesho haitabiriki, labda niwe labda zi. Wanaonipenda wote, show me love sasa hii. Sitaki ungoje nife, uje ununue sanda. Nipende ngazi mzima, nimange nifure kama bigi. Leo ni kujirusha, furaha tujakufa. Mashida kando tupa, bambika ruka ruka. Weka sauti juu, mikono weka juu. Weka sauti juu na kila mtu wika. Leo ni leo baby, nipe asali baby. Mwili nataka baby, bolu na nuna baby. Chaka na mimi baby, furahia kuwa nami. Iko siku itakuja, utalia sipo duniani. Mikono kwenye hewa, mikono kwenye hewa. Ruka kama umepewa, kituka nukalewa. Leho ndo yetu sisi, kesho si garanti. Kesho kifo inakuja, tujibambe sasa hii. Ah he, rusha mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii. Ah he, rusha mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii. Ah he, rusha mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii. Ah he, rusha mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii. Bounce, 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 bounce. Yeah. Bounce, 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 bounce. Bounce, 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 bounce. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, baby, shake it. Baby, shake it, baby, shake it. Ah he, rusha mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii. Ah he, rusha mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii. Ah he, rusha mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii. Ah he, rusha mikono juu. Maisha fupi, sherekea, sherekea. Ah he, rusha mikono juu. Kesho ni kifo, kula kunywa sasa hii.